sowungoku bendikade ndigrumba apha ndivule esi sitishi atsho nabantu bakamasipala babizwe apha ngaphambili bavule esi sitishi nam ndabona kubo ukuba siyavulwa sivulwa atsho namanje ngoku awatshoni imvula inetha amanzi selephuma letha egabha indlela kanje la manzi awazophinda atsho kudala ke bezama kasiyazi uba kwenzeka ntoni kukho laa msele uphaa aba la msele wawugunjwe kusekho umama wam sinqandelwa amanzi kulo 891
ikunini ngoku mama
yokudala umama usweleke 97 kuqonde kukho la amaplanga kwakusenzela umama akwazi ubambelela kwaze kwafakwa la matye kodwa amanzi kule ndawo waphila ebusuku uba kuyanetha ndindothi indlela izele ndiphakame ndogrumba la matye ndiwakhuphe balo ndenzela uba nokwaphunguke mawathi gqingapha ibe ngalathi gqingapha ungasese iimoto xa kunetha sibeke la matye kule game eklastic okokugqibela siqonde uba senze into esingayaziyo nalo mntana singangeni singahambi sazijika ezinye zajika nguthando qongqo ngumntana walapha kodwa mama kukhona uba yena uphangele naye unosana oluncinci abantwana bakhe babe nomnye ukoomakhulu bakhe omnye kodwa uhlala naye besincedisana ke sobabini ukuvala le ndlela sixakwe ngamanzi angena ngaphakathi enesurity enjalo ndinomzukulwana wam hayi ke yena ndathathe nebhoti yowuthapha awunawulala ungamhlambanga tu badlala kula manzi abantu laa tata umipha ubanqanda banqanda kukho umngxunyo lapha ovalekile ngala manzi wavulwa ngabantu basebenza le ndlela kukho umngxunyo phaa ukhamisile wenjenje funeka ngoku leqeke emva komntana ezinye udini uvela uphangela funeka uleqeke emva komntana uba umntana one-3 years 2 years uzamthini yeyibona sinaloo ngxaki njani yabona apha ziilayini zam ezi andikwazi koneka abantu bahamba ngabantu badale yonke le bahamba indlela izele ngamanzi emakulendawo.